tightly resolve. My baby, we got this together. Hatuna haja ya kujeleza. Walimwengu wabaya ukifunguka watatangaza. Sogea karibu my boo, nijivunie juu baba ni wa kwangu. So fair ukikata vibe, binadamu ukosea ninatubu. I'm so sorry, kukukosa baba siyo sawa. I'm so sorry, please don't go. I'm so sorry, kama ni adamu weni hawa. I'm sorry, kukukosa baba siyo sawa. I'm sorry.